You may kiss the bride. Ọgbụgbọ si na aka Chukwu. Maka na onye zọtara nwaanyị chọtara ife dị mma. Ezi nwaanyị si na Chukwu.
For better, for worse, for richer, for